majoto, sene mali basi joto roteto. Adeka na migoto, sene mali joto mizenga ndoto. Don't go brother, usikunje chaga, hapa wali baga, kwangu haya na soga. Kam tuende tanga, chakula chaki manga, teyo kipe beta, kino mina tonga. Don't go gaga, usikunje chaga, hapa wali baga, kwangu haya na soga. Kam tuende tanga, chakula chaki manga, teyo kipe beta, kino mina tonga. Nacho taka mbele ya macho yangu utapata. Nacho taka mbele ya macho yangu utapata. Macho yangu utapata.